waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Heerar kulayl ah oo aan horey loo arag ayaa wali ka socda qaybo ka mid ah Australia, iyadoo qaybo South Australia ka mid ah halis ugu sugan yihiin dabka imaadiyo la xadle, halka New South Walesna laga saadaalinayo heer kul gaaraya 40 digrii maalinkii lixaad oo xidhiidha. Qaybaha York Peninsula iyo West Coast ee South Australia ayaa looga digay dabab aad u daran. Sarah Scully oo ah khabiir sare oo ka tirsan xafiiska saadaasha hawada ayaa u sheegtay warbaahinta ABC in waqooyiga iyo koonfurta dalku ay yara nasan doonaan maalmaha soo socda.
It's expected to bring very hit and miss thunderstorms, potentially severe throughout eastern parts of Victoria and southeastern parts.
Roobab goos-goos ah ayaa la filayaa, kuwaas oo laga yaabo inay xoog ku yeeshaan qaybaha bari ee Victoria iyo koonfur bari ee New South Wales. Hawada qaboobaysa ayaa sidoo kale laga yaabaa inay keento baraf yar oo Tasmaaniya ka da'a axadda. Kulaylkani wuu nagu badnaa toddobaadkiina dhaafay, laakiin waxaanu hadda rajaynaynaa heer kul qabow oo nafis keena, ayay tiri. Senator ka tirsan xisbiga Liberaalka ee heer federaal oo la yiraahdo Jane Hume ayaa ku adkaysatay in hoggaaminta hoggaamiyaha mucaaradka ee Susan Lee ay weli adag tahay kadib markii xildhibaano ka tirsan xisbiga Liberaalka Angus Taylor iyo Andrew Hastie ay kulan ku yeesheen magaalada Melbourne si ay ugu arreysadaan baa la yiri. U tartanka hoggaanka xisbiga madmadow ayaa weli ku jira mustaqbalka Susan Lee kadib kala qaybsankii labaad ee isbahaysiga coalitionka oo dhacay wax ka yar hal sano gudaheed. Wadahadalladii u dhexeeyey Mr. Taylor iyo Mr. Hastie ayaa ku dhammaaday ismarinwaa, iyadoo aanu midkoodna diyaar u ahayn inuu kan kale u tanaasulo, isla markaana ay jiraan khilaafaad ka dhex jira garabka maxaafadka ee xisbiga. Senator Jane Hume oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa u sheegtay barnaamijka Sunrise ee warbaahinta Channel 7 in aanay labada xildhibaan midkoodna wadin loolan hoggaamineed oo ka dhan ah Ms. Lee.
Neither of them have actually put their hand up and said we're concerned about the leadership and we are going to challenge or I am going to challenge.
So why are they meeting?
Susan Lee is the
midkoodna hoggaaminta gacan oo mu taaganin oo mu oranin waxaan u tartamaynaa ama aan u tartamayaa hoggaaminta xisbiga. Susan Lee ayaa ah hoggaamiyaha, waana sii wadi doontaa hoggaaminta, xildhibaanada xisbiguna weli way taageerayaan, ayay tiri. Dadka waayeelka ah ee Australia ku nool ayaa celcelis ahaan 9 bilood suga si ay u helaan adeegyada taageerada guriga sida qubayska, diyaarinta cuntada iyo nadiifinta guriga. Warbixinta guddiga Productivity Commission oo ku saabsan adeegyada dowladda ayaa muujinaysa in celceliska muddada ay dadku sugaan helidda xirmada daryeelka gurigu ay sanad maaliyadeedkii ina dhaafay ahayd 272 maalmood. Dowladda federaalka ayaa dabayaaqadii sanadkii hore ku dhawaaqday sii deynta 20,000 oo xirmooyin daryeel guriya iyo 63,000 oo kale oo la filayo in la sii daayo bartamaha sanadkan 2026. Laba qof ayaa la xiray kadib dhacdo ay booliisku ku qasbanaadeen inay rasaas ku ridaan gaari la tuhunsanaa in la xaday kadib markii uu dib ama rafees ugu soo baxay kuna dhacay bas ay saarnaayeen arday. Labadan qof ayaa hadda la sheegay in ay habeenkii xalay ku jireen isbitaal ay booliisku ku ilaalinayeen. Helikopterka booliiska ayaa galabnimadii Khamiista ee shalay kor ka aragtay gaariga la xaday oo noociisu yahay Kia Optima oo marayay deegaanka Newtown ee magaalada Geelong. Booliiska ayaa isku dayay inay joojiyaan gaariga, waxaase la sheegay in uu gadaal ugu soo dhaqaaqay booliiska, taasoo ku qasabtay inay ridaan rasaas ka hor intii aanu baabuurkaasi ku dhicin baabuur kale. Dowladda federaalka ayaa soo jeedisay in dib loo dhigo bilowga barnaamij cusub oo wax looga qaban rabay caruurta qabta cudurka autismka kadib markii ay dowlad goboleedyadu sheegeen inaysan weli diyaar u ahayn. Xubnaha golaha qaranka ee la yiraahdo National Cabinet ayaa ku kulmaya magaalada Sydney si ay u gaaraan heshiis cusub oo 5 sano ah oo ku saabsan isbitaalada. Heshiiskaas oo ay wada gaarayaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu. Wasiirka caafimaadka Mark Butler ayaa sheegay in taariikhdii la bilaabi lahaa barnaamijka Thriving Kids loo bixiyey oo hore loogu qorsheeyey 1 July ee sanadkan dib loo dhigi doono. Mr. Butler ayaa sheegay in barnaamijkan loogu talagalay in uu taageero siiyo carruurta leh baahiyo taageero oo hooseeya ama dhexdhexaad ah kana baxsan nidaamka NDIS.
Well, existing participants aren't coming off the program. I made a very clear commitment that existing participants would stay on the program subject to all the usual rules, but state and territories and
Arhurta awalba ku jirtay NDIS lagama saari doono. Waxaan si cad u ballan qaaday in ka qaybgalayaasha hadda jira ay ku sii jiri doonaan barnaamijka iyagoo lagu dhaqayo xeerarka caadiga ah ee jira, laakiin dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa sanadkii 2023 isla qaatay in caruur yaryar oo tiro badan ay galaan NDIS-ka qaybo ka mid ah dalkaana 4 wiil ee caruur ahba midkood baa gelayay NDIS oo hore loogu talagalay dadka qaba naafo daran oo aan laga rajo qabin inay baxdo, ayuu yiri. Ciidanka ilaalinta xuduudaha Australia oo Australian Border Force ayaa howlgal ay ka fuliyeen Sydney ku qabtay mashiin weyn oo lagu sameeyo sigaarka, kaas oo la sheegay inuu maalinkiiba soo saari karo 3.6 million oo xabadood oo sigaara. Howlgalkan ayaa lagu fuliyey xarun lagu kaydiyo alaabta oo ku taala Rose Hill, halkaa oo ciidanku ka fuliyey 2 baaritaan. Qalab sharci darro ah, tubaako caleen ah iyo aaladaha vape-ka lagu nuugo ayaa ka mid ah waxyaalaha la qabtay. Kusima kormeera sare Samuel Handen oo ka tirsan waaxda la dagaalanka tubaakada sharci darrada ah ayaa sheegay in howlgallada noocaas ahi ay burburiyaan shabakadaha dambiyada abaabulan. Israa'iil ayaa soo celisay 15 mid oo Falastiiniyiin ah oo lagu dilay dagaalka ka socda marinka Gaza 3 maalmood kadib markii lasoo helay meydkii ugu dambeeyey ee la haystayaasha Israa'iil. Dhexdhexaadiyaasha ayaa rajaynaya inay tallaabadani horumar u horseedi doonto heerka xiga ee qorshaha nabadda ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Siideynta dhammaan la haystayaasha nool iyo meydadka kuwii dhintayba ayaa ahayd shuruud aad muhiim u ah oo lagu qoray wejigii 1aad ee heshiiskii joojinta dagaalka, laakiin qaybihii xiga ee heshiiska ayaan weli la hirgelinin oo ay ka mid ahaayeen furitaanka marinka Qaasa oo isku xidha Gaza iyo Egypt. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu rajaynayo inay Hamas hubka dhigto.
And I will tell you, Hamas was a big factor in getting all of the hostages back. We were not happy with them and they had to bring them back and they found the dead.
Hamas waxay door weyn ka ciyaartay sidii dhammaan la haystayaasha dib loogu soo celin lahaa. Ma aanan jeclayn sidii ay wax u maamuleen, waxayna ahayd mid loo baahnaa inay sameeyaan. Way soo heleen oo soo celiyeen la haystayaashii iyo maydadkiiba oo ay waalidiintooda sugayeen, ayuu yiri. Dhinaca kale, shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay inay Israa'iil 2 nin ku dishay bariga Khan Yunis, inkasta oo militariga Israa'iil ay sheegeen inaanay ogeyn dhimashadaas. Dalka Shiinaha ayaa ogolaaday inuu dabciyo xeerarka socdaalka ee muwaadiniinta Ingiriiska, isagoo u ogolaanaya inay safarradooda ka gaaban 3 maalmood ka dhaafi doonaan fiisaha. Ra'iisul wasaaraha Ingiriiska Keir Starmer ayaa ku dhawaaqay arrintan isaga oo ku sugan magaalada Beijing, taas oo ahayd maalinkii ugu muhiimsanayd booqashadiisa 4 maalmood ee uu ku jooga dalka Shiinaha. Wuxuu sidoo kale wariyaasha u sheegay inuu horumar ka sameeyey wadahadallo uu la yeeshay xukuumadda Beijing oo ku saabsan dhimista cashuuraha lagu soo rogo khamriga wiskiga la yiraahdo ee Ingiriiska. Saadaasha hawada ee dalkuna maanta oo Jimcaha ah sidan ayay ahayd. Magaalada Perth waxaa laga filayay inay noqoto qorrax iyo 34 digrii, Adelaide-na inta badan qorrax 1 iyo 40 digrii, Melbourne inta badan qorrax 29, Canberra-na inta badan qorrax 40, iyo Sydney oo laga filayay qayb ahaan daruur 30 digrii, Brisbane shuuxyo suurtagal ah 1 iyo 30, iyo ugu dambeyn Darwin oo laga filayay shuuxyo iyo roob weyn oo sii faydmaya 1 iyo 30 digrii. Halkii dollar ee Australianahana maanta waxa uu suuqa lacagaha ka joogay eber dhibic 77 senti oo dollarka Mareykanka ah, $1.15 oo dollarka New Zealand ah, eber dhibic 0.8 euro ah, eber dhibic 0.10 pound ka Ingiriiska ah, iyo 2.07 dirhamka Imaaraadka ah. warkii jimcuhuna intaas ayuu ku dhanyahay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.